an angel talking about villain and the pain. Seven Heaven Music.
Wale me figure in my life. Me cheki godi na mavela swe. Mi nataka kupindwa pindwa tu. Kubembelezwa tu. Wale me figure in my life. Me cheki godi na mavela swe. Mi nataka kupindwa pindwa tu. Kubembelezwa tu. Unconditionally, me change my life drastically, amazingly. Na mana, mana, maisha ya na mana, mana. Tangu nimpate Yesu, mkweli amekuwa faithful. Mkiuliza mbona nasifu, it's because I'm so grateful. Cause there's some kind of peace that I find in Him, and I've never ever found anywhere. And there's some kind of joy that I feel in my heart. I just want Him anytime, any day. Wale me figure in my life. Me cheki godi na mavela swe. Mi nataka kupindwa pindwa tu. Kubembelezwa tu. Wale me figure in my life. Me cheki godi na mavela swe. Mi nataka kupindwa pindwa tu. Kubembelezwa tu. Cheki godi na mavela swe. Mi nataka kupindwa pindwa tu. Kubembelezwa tu. Wale me figure in my life. Me cheki godi na mavela swe. Mi nataka kupindwa pindwa tu. Kubembelezwa tu.